Picha namba ang'wen. Bang' higni piero ariyo, Jacobo ne nigi nyithindo mang'eny kod jamni mang'eny. Bang'e, Laban nowacho ni Jacobo niya, en thuolo monego idog e thuru gi jogi duto kama nonyuolie. Bang'e, Jacobo noikre maber mane odar kendo nodok thurgi e piny mar Kanaan. Kane gin e yo, Jacobo noparo, "Oh, akia kata owadwa Esau pod iye owang' mana koda." Otieno no, Jacobo ne nindo kende e laro. Ng'at moro nobiro mane oi kod Jacobo nyaka piny oru okinyi. Kane oneno ni Jacobo oingo gi teko, nomako chogo mar nungone ma mowito oko. Bang'e ng'ano nowacho ni, "Oh, weya mondo adhi nikech piny chiegni ru." Bang'e Jacobo nodwoke ni, "Ooyo, ok abi weyi, nyaka imiya hawi." Ng'ano nopenjo Jacobo ni, "To nyingi ng'a?" Jacob nodwoke. Bang'e ng'ano nodwoke ni, "Chakre kawuono nyingi ok bi bedo Jacobo, nyingi biro bedo Israel. Nikech isekedo gi Nyasaye, kendo isekedo gi dhano, to kendo isebedo jaloch." Jacobo nopenje ni, "Kiyie, fulna nyingi." To ng'ano ne ok nyal timo kamano. To kata kamano nokwedo Jacobo. Oh, Jacobo ne ling'o kane odhi romo gi Esau. Kata kamano Jacobo ne en ng'at mopogre, ok ne en ng'at machon cha koro. Nong'eyo ni chenro mag Ruoth Nyasaye kende chenro makare kendo nonego luw bang' chenro go. Winjuru gima ngeche madongo adek, matindo abich nyaka auchiel wacho. Gen kuom Ruoth Nyasaye gi chunyi duto, to kik igen kuom riekoni iwuon. Par Ruoth Nyasaye e gik moko duto mitimo, eka ubiro nyisi yo makare monego ilu. Ok awacho kata ok akwer ni ok ber ka ng'ato timo chenro mage owuon. Ka chenro go duto mwatimo ok mi Nyasaye duong' kata ok luor Nyasaye, miyo koro okaro gin chenro ma ok ber. Kinde mathoth wadwa loso nying maduong' marwa wawegi, to ok nying Nyasaye.